Go Korintanaɓe simore sappo e jeegom. Ko faati e ballal dilinantengal seniɓe ngal ndewaton tan ononne ko sardiji ɗi lelnanmi dente gongɗinɗo galasiɗe. Kala hoore yontere goto e mon fof yo joñ ko wawi beele oɗon mbasa fadde hami ara mbaɗon piye. So mi ari mi wadda eɓe jogotɗon suɓadeɓe ɓatakeji ngam nawde ballal mon Yerusalem. So tawi ina sohli mi yaha min e hooram ɓe jadate am. Komi garowo to mon caggal nde taccumi Macédoine, ngari komi taccowo Macédoine. Ina wawi mi ɓoyato mon seeɗa walla ni mi dabba beele ɗon keblami ngam yaade kala ɗo jogorimi yaade. Ngati e ngol ɗo mi yiɗa wirtade on tan mboɗo ɗamini ɓoyde to mon seeɗa so jomiraɗo o jaaɓi. Kono noon ko Efes gonatmi ha Pentecôte, ngati damal jaajgal udditanima ɗo gollam ɗe te añɓe ina keewi. So Timote ari mbaɗe feere ha wasa jogade e mon kulol ngati no amni o darani ko golle jomiraɗo ɗe. Nden noon woto hay goto yawmo keblemo e dow jam beele omo artayam ngati mboɗo fadamo kanko e bandiraɓe ɓe. Ko faati noon e bandi men Apollos, mi wajimomo no feewi yo yaadu e bandiraɓe ɓe to mon, kono o jaɓani taw. Nde o dañi mosel fof noon o arat toon. Perte gite mon ñiiɓe e nder hoolare gone worɓe jogoɗe sembe, yo kabaru mon fof won e yidde. Bandiraɓe, bodoro ko on kadi waaju goɗɗo. Oɗon gandi ko galle Estefanas woni afo gongɗinɓe Akayi. Oɗon gandi kadi ɓe dokki koye mabɓe seniɓe ɓe. Ɗoftoɗe yimɓe waaɓe noon kañumen e dendangal jeeyaɓe e golle ɗe warñanoɓe ɗe. Mboɗo welti e garal Estefanas Fortunatus wontude Akayi Kus. Ɓe darima darnere ponnoɗon daranade mi, ngati ɓe ndeñni hakkillam e hakkillaji mon fof teddinte waaɓe noon. Dente gongɗinɓe asiɗe ina calmina on. Akilas e Priska e dental gongɗinde kawrawal galle mumen ngal ina calmina on no feewi e dow inde jomiraɗo o. Bandiraɓe ɓe fof ina calmina on. Yo goto e mon fof salminirat bandum urnago senigo. Ko min Paul windiri jungam salminago ngo. Kala mo yiɗa jomiraɗo o kuddi wodani ɗum, maranata. Yo moƴƴere jomiraɗo Yesu wone mon. Yiddam nanay mon onon fof sababu nde kaɓɓodiral men e Yesu Almasihu. Amin.